mchezo fani mwenye body la ajabu nataka nike ndani. Karangi fani kalaini kamukate tafuna burudani. Ameniweza na west vuruga na chest. Nimeumbika siyo masihara. Usiombe ni rotate kwa jinsi livo set. Body langu ni biashara. Na mti ya uchizi. I wanna make big man go mad. It make me crazy. Kamazina,
yeah.
Mchezi numa, yana meni pakata. Ameniweka kwa kiganja, meni kamata. Kwa msuru, na misha jichomeka. Nazile zungusha, nazungusha kulanja. Nabaki gugu gaga, gugu gaga gumbay. Nabaki gugu gaga, gugu gaga gumbay. Nabaki gugu gaga, gugu gaga gumbay.
Umenishika umenbamba na unicho. Shata kauta nita danga taitika kwa tiwo. Nishikie poch pato le mwanga kwa kito. Chama big boss wengi no shamba cha jiko.
Diva, memfraye kupata lazima wanikomi. Mpangu kashirie mefata ili niponye. Mipango wa kujiba nyingi wala mpendezi. Nishatro mwamwiba hivo sikiri kuwa mtembezi.
Iti zako menina, randina, faina, faima. Yeah, awata wow wow wow. Kunipa mada case na jaribu my best. Yeah, sijelewi kunipa mada case na jaribu my best. Yeah, sijelewi yeah. Mchizi numa, yana meni pakata. Ameniweka kwa kiganja, meni kamata. Kwa msuru, na misha jichomeka. Nazile zungusha, nazungusha kulanja. Nabaki gugu gaga, gugu gaga gumbay. Nabaki gugu gaga, gugu gaga gumbay. Gaga gugu gaga gumbay. Nabaki gugu gaga gugu gaga gumbay.
On the mix.
Zwap.com.